This is my album classic, a turbo loving, and this is for you, Mada. Yaka.
Are you alive?
Na 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 na. Ah.
Hey, kama tatizo pesa, niko radhi kuiba. Wako niseme nini, nawe wangu swahiba. Mtoto mwendo wa jongo, amechewa gaiba. Kutwa juba swala tano, hakuline kalima. Nampa jina tikiti, na mindo parachichi. Mlume na samandichi, penzi twali chokocha. Masaji ya salimbichi, maji miksa iriki. Michezo samba soti, dodo nimeokota. Baby wacha nibime, wapenzi lako nibime. Nimefika kikomo, kofi ya kofi nono. Majadala chini, ebu jipinde kwa chini. Kwako ntake nini tena, wacha nibembe. Japo thamani ya kipato changu kidogo, anivumiliaka kwa vidogo sarali. Ye mtuza vyantani, nje kuvitoa kamwiko. Benzi sangara chombo, kupishana kawaida. Baby, wendo majikisima, sharti uiname. Zame kwako mazima, msumari nishindili. Kwako take nini tena, unavye kunje zima zima. Visa visa bina, adhara ni washuhudie. Nampa jina tikiti, na mindo parachichi. Mlume na samandichi, penzi twali chokocha. Masaji ya salimbichi, maji miksa iriki. Michezo samba soti, dodo nimeokota. Baby wacha nibime, wapenzi lako nibime. Nimefika kikomo, kofi ya kofi nono. Majadala chini, ebu jipinde kwa chini. Kwako ntake nini tena, wacha nibime.
Nisemeni nini?